Brace for the hottest mixtape in town. DJ Solo.
DJ Solo 255.
This is DJ Solo 255.
Kuna dem, Danny kuna dem, kwenye gari kuna dem.
What's your quarantine? Quarantine, okay. I love the way you give me that sweet though.
DJ Solo. From Arusha, TZ, this is DJ Solo 255.
Holla at 255-788-726-070.
For the hottest mixtape in town. DJ Solo.
DJ Solo 255.
This is DJ Solo 255.
Nje kuna dem, Danny kuna dem, kwenye gari kuna dem.
Quarantine, okay. I love the way you give me that sweet though.
DJ Solo. From Arusha, TZ, this is DJ Solo 255.
Holla at 255-786-726-070.
Serious African music.
Oh my god, the awesome DJ on the mix, DJ
DJ Solo.
Mapenzi yangu ni mtama, nakupa wote donowa. Ichoni umenika, hakuna waku kutoa yeah. Adhara ni bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli. Baby,
baby,
feel me,
feel you,
love me. Unajuaga vile I'm crazy, crazy for you. Sawa, sawa. You just make me fall in love
for you, mama, hey. For me, mama.
Ooh, you're special
for you, mama, for me, papa.
Hey, mapenzi lako. Mapenzi yangu ni mtama, nakupa wote donowa. Ichoni umenika, hakuna waku kutoa yeah. Adhara ni bila kuficha, hivi unanikomoa. Ya moto mahaba siopo, kama tumefunga ndoa kweli.
Baby,
baby, feel me,
feel you,
love me. Unajuaga vile I'm crazy, crazy for you. Baby, yeah.
Najua na kupenda na wewe na thamini hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, niache ututo. Si unanitimizia najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa
forever and ever. Baby, feel me cause I feel you got to me. Unajuaga vile
I'm crazy, crazy
for you. Baby, siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me papa.
Ooh, you're special.
For you mama, for me papa.
Hey, mapenzi lako.
For you mama, for
you baby
papa.
I'll anyone get.
For you mama, for me.
Ona unachochea mama haupoi, imetia nanga meli haingoi. Unanidekeza umeifanya toy, wanga bye bye, tuko paradise. Ikai ka type, toto namba 8 size. Niko biza na tukutana next time. Squeezing na nene, party na an angel.
Hey, 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 hey.
Forever and ever.
Kamoyo kangu kachoyo, kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule, patapata tabu sana. Macho mele mele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu
for you baby,
for
you, when you want to get
for you mama, for me
yeah.
For me mama. Najua na kupenda na wewe na thamini hapo sawa. Labda kimebakia ni change gear, niache ututo. Si unanitimizia najisevia matandu koko. Mwenzako siwezi kudanda danda, hapo nalipaki mazima. Sina ujanja, peke yako nopo kwenye mtima. Na wewe ndo unanifaa
forever and ever.
Baby,
feel me cause I feel you got me. Unajuaga vile
I'm crazy, crazy
for you. Baby, siwezi kwenda kando, bali kando yako niko sawa sawa. You done make me fall in love.
For you mama, for me papa.
Ooh, you're special.
For you mama, for me papa.
Hey, mapenzi lako.
For you mama,
for you baby, I'll anyone get
for you mama, for me
papa. Yeah. DJ Solo 255. Mama haupoi, imetia nanga meli haingoi. Unanidekeza umeifanya toy, wanga bye bye, tuko paradise. Ikai ka type, toto number 8 size. Niko biza na tukutana next time. Squeezing na nene, party na an angel. Forever and ever.
Kamoyo kangu kachoyo, kila kwako nimetulia. Nairobi mpaka Bagamoyo, anataka kunichumbia. Sasa nalishwa na vishwa na ogeshwa, tena nalindwa na pendwa yule si wakuficha. Picha kule kule, patapata tabu sana. Macho mele mele, ananipenda sana. Hakuna pingamizi kwetu, hakuna marama kukwetu. Hatuna maneno kukwetu, tunapendana kikwetu. Akata moyo kangu nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Nataka moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe.
Oh, na, na, na.
Nijipe.
Mimi mwenza kuna weza kukupenda sikatai. Kweli. Don't shazama usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya usiulahai. Kweli. Don't shakwama unachotaka sikatai. Najua bado amini hayo yamekuwa. I just amini si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kivyetu.
Akata moyo kamu nijipe.
Na na na
nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kamu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Mapenzi malofu na we. Weshida urahanta ponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa mtafute na we.
Oh mama.
Nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real naughty bandia. If I love you takindia. Cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kikwetu.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe.
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 Soso mole, mina ninginia, kumarati ni popowe.
On the beat.
Kiru chungu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia,
sisi. Nijipe, nijipe, ukinipenda sana nijipe. Nijipe, akaka moyo kangu nijipe. Nijipe, ukinipenda sana nijipe.
Oh na na. Zikatai kweli. Don't shazama usinipige kipapai. Mia pokuwa kwa shabwaga moya usiulahai. Kweli. Don't shakwama unachotaka zikatai. Najua bado amini haya yamekuwa. I just amini si hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kivyetu.
Akata moyo kangu nijipe.
Na na na.
Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe. Akata moyo kangu nijipe. Nijipe. Ukinipenda sana nijipe. Nijipe.
Mapenzi malofu na we. Weshida urahanta ponda na we. Nataka kapicha na we. Kumbusho pale tumetoka na we. Semini leo ni mimi na we.
Oh mama.
Ni mimi na wewe. Hizi pesa mtafute na we.
Oh mama.
Nitafute na wewe. Let me call you my India. This love is real naughty bandia. If I love you takindia. Cause my love is real naughty bandia. Hakuna pingamizi kwetu. Hakuna madrama uku kwetu. Hatuna maneno uku kwetu. Tunapenda na kikwetu. Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe.
Nijipe.
Nijipe. Nijipe.
Hani njipa ntiema.
Nijipe. Akaka moyo kangu nijipe.
Akaka moyo kangu mie.
Nijipe.
Oi boy boy.
Konde boy.
Chuku chuku ni sasa mole. Mina ninginia.
kumana tini popo we.
On the beat.
Kiru chungu, nipete na baba ni uwe. Mina kuzimia, sizingu we unisumbu wewewe.
DJ Solo 255.
Usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imeshankolea, my baby boy. Oh, ukenda zako minta nyongonyea. Oh, mimo zako imeshankolea, my baby boy. Ukienda zako minta nyongonye
Acheli zambe. Baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achati wali zambe.
Manara haya kuingiza ujue inapotoke.
Acheli zambe.
Unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achati wali zambe.
Mama unafanya tembo kutuwa nadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha kitonga.
Penye diki na shuruba, piki ya kondoli ni kumbata.
Piki piki
upande uba, popote lipoka nifuata.
Bado wananita mzugaji, sikizi hata ya kumahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji.
Panda ni pande tumwage mbolea, baby.
Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Ukitaka tena tutaendelea.
Fire.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achaji walizambe.
Manara haya kuingiza ujue inapotokea.
Acheli zambe.
Unapenda vya giza giza kama ujanizowea.
Acheli wali zambe.
Why nilikuuliza bora ningejitengea. Oh nana.
Oh boy boy. Oh boy boy. Yeah yeah yeah. Oh boy boy.
Penda vya giza giza.
Tinguwe unisumbu wewewe. Mapenzi yetu ni ya mimi na wewe tu. Usisikize watu wananongwa mbaya.
DJ Solo 255.
Usiku nipe shoti, ama ishike magoti, nileweshe mkomboti. Oh, mimo zako imeshankolea, my baby boy. Kenda zako minta nyongonye hai. Mimu zako imesha nkolea, my baby boy. Ukienda zako minta nyongonye hai.
Acheli zambe.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achati wali zambe.
Manara haya kuingiza ujue inapotokea.
Acheli zambe.
Unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achati wali zambe.
Mama unafanya tembo kutuwa nadindisha mkonga. Wando kiboko ya warembo, wale wanaojipitisha kitonga.
Penye diki na shuruba, piki ya kondoli ni kumbata.
Piki piki
upande uba, popote lipoka nifuata.
Bado wananita mzugaji, sikizi hata ya kumahitaji. Sina biashara mtaji, ulisema Mola ndo mpaji.
Panda ni pande tumwage mbolea, baby.
Ukitaka tena tutaendelea. Shamba mwaga maji ni mwage mbolea, my baby. Ukitaka tena tutaendelea.
Fire.
Baby unapenda vya giza giza kama ujanizowe.
Achaji wali zambe.
Manara haya kuingiza ujue inapotokea.
Acheli zambe.
Unapenda vya giza giza kama ujanizowea.
Acheli wali zambe.
Why nilikuuliza bora ningejitengea. Oh nana.
Oh boy boy. Oh boy boy. Yeah yeah yeah. Oh boy boy. Yeah,
kuna dem, kwenye gari kuna dem, na jigawa vipi. Kuna moja glass, kuna moja nyas, na vidole vina gaz, tawanawa vipi. Bia ntachota kwa bomba, sawa, dawa chalanga na nyonga, sawa, pembeni mwana mkenyonga, uku kumenoga, na pagawa chisi. Warembo mapambo mechorwa, wana stand, mambo na polwa. Du, inaitwa nguvu ya dola, kila hatua na yona nguvu ya mola. Hakuna siku kuu skukuni hii leo, langa matawi ya juu life kwa kideo. Shapiga kimeo, shakida kileo, ili jasho na jana na piga matokeo. Wow, 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 bata ni pate, pata ni pate, raha ni fate, tabu ni ache. Autopata muda wangu, wallahi ni yape, wallahi wabilahi, twaniona mara chache. Kazi starehe na kula vizuri muda, nisipofanya kazi takula jeuri buda. Mziki kwenye damu, kimburi funge, hizi baraka za mama na Mungu, fedhuli kunja.
This is DJ Solo 255.
Tukinywa pombe, tunacheza muziki. Bila ya pombe, hatuchezi muziki. Muziki, pombe na muziki.
Kila mitungi lazima cigarette, na changanya mirungi na chakida, yes. Na timu wa vumbi, Vani boy, na komesha vikundi, country boy. Nikilala blues, nikiamka maragaraga, Mr. Maujuz na nuka malagalaga. Zuko milipuka na tupa mazagazaga, na baki na mbuta na vukali ya kunaga. Nikichoma wida, nigongeni reggae, wache wa wane, chigunda cheke, nimeshiba zeke. Bongo hip hop trende, nikilewa mbege, na cheza kama bweke. Aslay baba, ni bebe, TID baba, mazeze. Okay, pombe siongeswe. Okay, okay, nadi nongeshe. Wewe, mambo ipo huku, Mr. DJ, chomeke zuku. Huku, tunagawana kuku, tukigawana kuku, tunagawana ruzuku. Nishana mapombe paka chupa siwe tupu. Asubuhi supu, sio supu tu, supu ya kuku. Paka huyu kuku apigwe marufuku. Kazi starehe na kula vizuri muda, isipofanya kazi takula jeuri buda. Mziki kwenye damu, kiburi vunga, hizi baraka za mama na Mungu, fedhuli kunja. Jabili, tatu, pepa. Nje kuna dem, dani kuna dem, kwenye gari kuna dem, na jigawa vipi. Kuna moja glass, kuna moja nyas, na vidole vina gaz, tawanawa vipi. Bia ntachota kwa bomba, sawa, dawa chalanga na nyonga, sawa, pembeni mwana mkenyonga, uku kumenoga, na pagawa chisi. Warembo mapambo mechorwa, wana stand, mambo na polwa. Du, inaitwa nguvu ya dola, kila hatua na yona nguvu ya mola. Hakuna siku kuu skukuni hii leo, langa matawi ya juu life kwa kideo. Shapiga kimeo, shakida kileo, ili jasho na jana na piga matokeo. Wow, 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 bata ni pate, pata ni pate, raha ni fate, tabu ni ache. Autopata muda wangu, wallahi ni yape, wallahi wabilahi, twaniona mara chache. Kazi starehe na kula vizuri muda, nisipofanya kazi takula jeuri buda. Mziki kwenye damu, kiburi funge, hizi baraka za mama na Mungu, fedhuli kunja.
This is DJ Solo 255.
Tukinywa pombe, tunacheza muziki. Bila ya pombe, hatuchezi muziki. Muziki, pombe na muziki.
Kila mitungi lazima cigarette, na changanya mirungi na chakida, yes. Na timu wa vumbi, Vani boy, na komesha vikundi, country boy. Nikilala blues, nikiamka maragaraga, Mr. Maujuz na nuka malagalaga. Zuko milipuka na tupa mazagazaga, na baki na mbuta na vukali ya kunaga. Nikichoma wida, nigongeni reggae, wache wa wane, chigunda cheke, nimeshiba zeke. Bongo hip hop trende, nikilewa mbege, na cheza kama bweke. Aslay baba, ni bebe, TID baba, mazeze. Okay, pombe siongeswe. Okay, okay, nadi nongeshe. Wewe, mambo ipo huku, Mr. DJ, chomeke zuku. Huku, tunagawana kuku, tukigawana kuku, tunagawana ruzuku. Nishana mapombe paka chupa siwe tupu. Asubuhi supu, sio supu tu, supu ya kuku. Paka huyu kuku apigwe marufuku. kazi starehe na kula vizuri muda Isipofanya kazi na kula jauri buda Mziki kwenye damu Kiburi vunga hizi baraka za mama na mungu Fedhuli kuncha
Ni kwambie nini na kupenda peke alitoshi Nimezama wewe ndo wano mie samaki na ikaribia chambo Kama majeki wa mtungini niseme nini na ukwa kilini yeah. Hey. Kama wanitongo za naji umauma na jingata vidole Haiba ya upole ya nijia Taza ni msichana oh, Mie wakofu kwa gereza Na mapenzi pingu za nini Na ukwa kilini yeah. Hey. Kama wanitongo za naji umauma Na jingata vidole Haiba ya upole ya nijia Taza ni msichana Baby, zile mambo za kufosi mapenzi Akate upendwi mimi sinaga Mimi Situmi mundende Nimejali wajembe Kuna muda na lima Kuna muda na vuna Mara vumbira kongo Vikorosho kidogo Weza tuende migo migo Izo mambo sinaga
From Arusha TZ This is DJ Solo 255
Alo at 255-788-726-070
Kulipa room kwa nyumba za wageni showtime sinaga Zile mambo za uyo kudumu pembe ni vidumu izo mambo sinaga Eti kibao kata kwa wanjara sare kwa kajara izo anaga Zile mambo za danga Dubai mume yuko manze se wangu anaga Kama majeki wa mtungi